kala kiɓɓi ɗo studio tamane yoɗa sa e sakiki moɗo usman dikka haalan ton kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde men zone de la presse ila bamako no seedi mbo wonani en to ɓoggi jande to ko jama saranto hoore muɗum ko ana wonde jaalade ley mali hono wiɓe ɗiɗon hono cumamadou nde ɗo yontere suguni kurato le liwma medina bamako ɗo o gollel noddirteɗo article 320 yo duppude neɗɗo gaɗɗo bonde laamu ko ɓe mbi o golle jamnaki ɓe gaɗan koɓe mbawi fuddu fa golluɓe ɗum ande yo golle war hoore gaɗɗo hono luuma suguni kurato wadde hakkude sema e plateforme ɗo ana heddi hendinoɓal les région kidal do bonande muɗum andaka tafen ɗo haaɗi ka noon fa hande eɓe gondi hen remaɓa na belti eko toɓoji karbete ko yo wadde fa hono e duule laato toɓo gouvernement wondi fa ndungu heewa ndiyam ɓiɓɓe jaaludu jaalo e keɓal yo ɗi gondi semba kabaruji ɗima jogani on bisimilla moɗon e studio tamani ko jama saranto hoore mum ko sari ittan taccanto hoore mum sariya ko ɗo ana wondi e waɗa watta le leydi meɗen ndi nde yontere wiɓe ɗiɗon duppama ana guuri ley luuma suguni kura meɗin bamako nanno ɓeeɗo ɗona yo jama jaɓɓodiri e maɓɓe wattu ndeɓe gondune e yande suudu ɗo kalisi neldete laami ɓe mbi calanike ɗi golleji yo ɗum golle article 320 yo hondinde tan kala hono gujjuɗona gaɗɗo bandiyaku golle hono majjunoɗo du ila hono puɗɗoɗe démocratie mali ana wondi e wartude keɗɗana Oumar Waygalo e Mamadou Sendebou
ɗo bamako ɗo sari yawol ngol ɓe noddiri article 320 iɗum wondi e feccude jamare nde woɓɓe an to kolliti wiide noon tan latto sababu so yimɓele bomɓe sumuɓe keeɓa haaɓede saabi de ɓe mbihi hono sariyaji ɗin goori ñalawma hande o le leydi meɗen ndi yurko ana heewi hen sanne woɓɓe an toon to kolliti wiide jaɓanayi oɗo golle ɓe gaɗi noddago fewde e laamu ƴeewa yallah hono hani derirade darde muɗum keɗe ko bamakon koɓɓe cifi dow hen
e mum sariya ɓuuri dina ɓe naɓa wuyɓe suudu police na gendarmerie miɗo miila ɗum moƴƴa le leydi ndi saabe de leydi mali yo leydi sariyano polisaɓe yoppitanɓe caggal mum a taykitanɓe ɓeɓen gujja ɗum wooɗa le ɓingu adamako jama wari ɓamde photo hono kurtumu ɓe ewatano ɗum moƴƴa
fei
andanɓe no yimɓele gori le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwi ɗum wawa latade kanko noddirte Ismail Alassane Maygaw hollitiwide kala ko neɗɗo golli fu sariya hani saradi ɗum keɗe komo sifi do hen
taykitaɗe tabbagol sariya 320 ndu neɗɗo saabe de wiyama jomu wujji ɗum wooɗa laamu o ana hani darade e damde mum o fammina ɓiɓɓe leydi ndi kanƴe o hulɓina ɓe gaɗɗi golle nde yalla ɓeɓe cella summude neɗɗo yeeso jama batte jomu wujji
ngol ɗo sari yawol 320 ngol ɓangi le lewru mars hitande 91 wakkati nde jamare nde immino nde so holliti widno juge en ɓe gori le leydi ndi yurko ana heewi hen sanne ñalawma hande o police ŋa ɓe kolliti wiide ila hitande 2016 ɗiɗo golliji ana gondi heɓude sembe ɓe mbi ko yaata yimɓele capantato kañum en cuma ɗo bamako ɗo
e wi laami leydi ndi no yimɓe yogaɓe du ana cattini golle o ministre sariya leydi meɗen wi ɗi golleji jamnaki fewi kan nenno kanko maître Mamadou Ismail Konate o nangui aadi fa kala waɓɓe oɗo golle ɗunu nde war hoore le lumu medin go kolle sariya kan maître Mamadou Soumaila Konate nenno kan ministre sariya leydi meɗen wonko haalde honoraɓe amen ortem keɗɗen Oumar Waygalo
il faut déplorer simplement
ko ɓuuri fo mettude ley hen ko yimɓele ɓe haqqeji muɗen gondi e yaɓɓede ley leydi so n ƴewtiguino beeme ande ɗen gori ñalawma hannden o wattu fuu nate ana jiiya ley hen ɗeɗo nate kana jaɓinede fewi keñen du en maati ko waɗi bamako to yimɓele kañum en cuma toon yeeso yimɓele bamako ɓe wattu joni mi dardan procureur o ƴewto no ɗeɗo nate gori kala neɗɗo fuu tawaɗo toon mo koyɗe muɗum tawali ɗiɗo golleji fa naɓe yeeso sariya
susceptible d'être impliqué
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemal amen facebook na twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 nadu 84 12 12 fa kolliton hakkillaji moɗon ndi wawa noddirte ko hélicoptere leydi allemand gollanowo ministre madou sami ñande alarbare nde le région gawo ɓe kufinaji ɓuuloɓole ɗiɗon jeeyaɓe leydi allemand keddike hen e wi ministrema kañi e berlin fo keɗɗana ousmane ñali ɓuuli fafam ɓeydo
avion o sami kikiɗe keña e luk ɗo e gawo ana hawre e kilométre ŋaji temedere e capanɗe tati yo ɗum avion heƴaɓe leydi allemagne gomɓe ministrema ministre kuminiɗo nde nagu ɓiɓɓe leydi allemagne holle wiide hankento berlin to yonkiji mabɓe ana metta dow heɓude taƴaral ɓe mudusarama soldat si en ɗiɗo hokkitirbe leedi mabbe ndi yonkiji mabbe horejo minisma goto holli wiide hakkilo mabbe lanaka bonirbe horngoji ana gondi e wadede fa ande ko laati sababu samugol makka e wi on goto kejaado hala goto oni joodi do New York beedi do hen wiide lanaka sami wattunde be gondudo darde basiji gondude wadde le nokku o le lewru mars hitande 2015 militaire en leedi peyiba dido gombe minisma keddega do kasar avion do dum wadi e gaaw ana hawre e kilometre ngaji nogay wattunde ko warno faka jippo
hono ministere soldateɓe leydi allemand do holliti ɓe keɓi taƴoral le metti wonki ka soldateɓe mabɓe ɗiɗon keddike hen ley inde leydi mabɓe e wi hoorede ministre madoutagou maysaji arani ka kolliti yo ndiwo ka e hoore mum boni ka noon horgol ana wonda tafen faamu ɓeydo basakunde sema e plateforme ana heddi hendu naɓale le région Kidal nenno wala fu ko fama e kutte masiba ka noon joni o ka guɓal fu ana wondi du e hayfude gongal ngal latade sababu toñangue nenno keƴaɗo haala sema ka wi yo plateforme fuɗɗiti basi batte ornudo hono kijanɗe muɗum ɗe le nokku o nenno almu ag mohamed goto e keƴaɗo haala sema haalde ibrahim aran diallo keɗɗana ko mumdi sende bou faccitani en
jeggal basiji hakkunde sema e plateforme yontere ƴaɓɓinde ɓe kawriti bammakko ɗo yalla ɓeɓe kalda do talkuru ñiffugol basiji ɗi guɓɓe ɗe fuu kawri do signude talkuru ndu fey sema ana hen ka caggal mum plateforme salliki signude talkuru ndu ɓen jokki dum e toñude guɓɓe keddiɗi fey gonɗe heedi Kidal yo kambar plateforme basiji ɗi fuɗɗiti beete keñe sema ribinoɓe yaltude ane fis e aguelo ɓe tilike ɓe gartitton iɗum holita wiide kambar mabɓe basiji ɗi fuɗɗiti on taykitiki kay so guɓɓe ɗiɗi ɗe kawriti tan basiji ɗi immoto wattu joni min mbawa wiide so tawi won yimɓele yonkimo heddi ken
plateforme wi yo sema sami e dow d'accordum un watre e wi goto e horeɓe plateforme sema ana heddi e toñade se wadde e wadde basi fuu fa haɗa hono ƴengigo golle kawral ngal fa warde e wartugol Kidal le hawjunde Mali fa hadde ag almahamoud secrétaire général gacca wonka haalde ibrahim aran diallo keɗɗana mamadou samba seku
beten la woni ko kaɓatoɓe simaɓe camo dow yimɓele amen gonɓe to nokku amen tagalot so yimɓele simaɓe kolliti minen goni luttuɓe sarde ñifugol basi ɗum famminaki saabi wala foof komin siñini ɗum wona fe hunde nde dulla kamɓe gaari hippoyade dow amen banggal adat o kay fa hunde min mbawa hannude on saabi fa hande basi o ñifali mine mila wiide hono ɗiɗo golleji na ɓeydana leydi ndi te allaji goɗɗi ɓuuri foof banggal région Kidal o kala ne haala wiɗ fo gollo keƴaɓe laamu leydi Mali ɓe to Kidal toon haalama dayam basi mo guɓal siman ngal immini ɓe gaddan dun hono ni kamɓe gondi toñaɓe
gouvernement Malidou ana wondi e politique ako hono harbagol toɓo golle hono puɗɗuɗo ile hitande 2006 nde ɓeydan toɓo ley ndungu nanno fa ko tayrata ko sela fa haɗa ɗu yoro fa haɓa e yoro fa warde hono e waltingol wakkatiji e wi remoɓe o golle ana foccina ndungu ana ɓeyda ɗu keɓal ɓiɓɓe Diallo nanno kanko coojara contrawre ɓe mo walde remoɓeɓe wonko haalde e mumide sende bou kañu e kumafi keyta keɗɗena mamadou samba seku
fanda iwore karɓaɗe ɗe ɗo humcande hoore kabaru ndungu o wona tan banggal adata ndiyam ɗam yo ɓuuri foof noɗɗam heƴata nokkuji ndema ɗi foof e wattu muɗum ndenno kabaru iwoɗe ɗe yo anda kesi sawminoje yo adata ndiyam kassidina ɗam ɗam heɓo e wattu muɗum yalla ɓiɓa Diallo ɓe na fewa mi andana kaban muɗum no fewi kamine taƴuri kay ɗeɗo iwoɗe ɗe naffi demal ngal misal muɗum yo jaabuji pewɗi ɗi usine ngaji muɗi hono CMDC en keeɓi ɗi keɓe kewɗe ɗe ɗi mbowari heɓde ɗi tan wodani ɓe wattu joni o kabaru ɗeɗo iwole karbaɗe ɗe dawra ko yo moƴƴere mawde noon ɗum wona fewi yiltoyade tan nder laara diwawa o ka yo ɓuuri foof hunde hasindinade sanne ɗiɗo wattuji
hono natta malinkoɓe kiɗɗe jiitama keñe le yambere jetto ɓerde haro calli francophonie Abidjan e natta hono kollama beete hande ɗu le musée Abidjan to yo ɗum natta ko seha fa warde eko fa warde e photo ji nanno sarawɓe jaaɓi hono andande ɗiɗeɗo nate nangui jate muɗum ndu mali heeɓi keñe ɗu médaille kangge ley hono doddu métre uji temedde nayyi ɗi janaba dante deɗɗi nanno basket ka heedi rewɓe mali haaɗi e quart de finale
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sengarti e kabaruji region ngaji meden e wi ministre jande leedi meden golleji kewde poccake heedi daran ninobe kabaru bakle lam kulukoro do academy joyla kati kanye kulukoro kawriti yo wayde hono settindade tobbe tiagal kebaade de tiagal kode mbinda le ordinateur ko fawarde e boppi kewdi gadaadi le de windetende sabane wayde foccogol golle o jaabuji kessi kulukoro ngoni ujinaji njoyo e temen jeno e chapande jetto e jeno dina ujinaji njoyo e temen jetto e chapande nayo e didol hono temen dido e nogay godu wiabe kebi bak nyande sappo e jeno lewru julien dudu birfintinama sabe kanda sengarti hono to kulukoro to pompier en kulukoro do anan gondi e famminde jama do kutteji tobo dungu fawarde fa yirwina faamu mudum le wadde hono emission ngaji do radio cewdi do yo wadde fa pati yimbe torro batte tobeji dungudi kebadu no denoro mutugo lana an songo du wadi hono maydo goto yo suka jokolle mo duubi sappo e jetti non ka kasara wadi tobon do hakkon mudde an songo yo kiloji joyi le kasara lana ka non yimbe didon wobbe an gonna e le makka ka wonki mu en ciotike le lewru avril jabbi non dudu suka heddi keno hono majjun lele hoyi yo do kadde le dido kabaruji kedde hedal faande yewtere man yeso yen tawde jango